Mani nigin ba ma tishi mutu fa balalu losele. Mzana bwinge ya yalu nwani nigin ba ma tishi mutu fa balalu losele. Bobanga michenwe kwenani nyonge balambo tukela. Kabo ba wiri mushika ya bimfa malu nwani ni.